Afro Nation in the building. No, it's cruel.
Exclusive from
Afro 5. Big. The undisputed rap act. No, Mr. Rap Smash.
Your tracks.
Hey, wait. Now, come on. Nathan, perfect. Umule boa defeat ya mano nga 24 koloko. Batuma koso mbatu wa sangana listaka loko. Siya tu itakono vo shile shimwana mfonda kwa ti great grandma. Li shile fimala nangu natukana. Don't ask me who the fuck are you. You claim uri na drip kansi matea kalu. Mpase ole munga sauzi msonda natea pona kalu. Sizi jeka zanga stigen maso kapona sanu. Hii nimbo ilipe uku sin matamba green mupa. Pedoni di tough nga letimu Gabe waku Zimbabwe. Na wapa mission ya kutualila wa keto grammy. Kutuwa shaoli smoke we milolo nobu vani. We trust nobody kuno na nipa kamulwani. We bakembo shungunu shomu tuenga kamufani. Rap ni waya fuko ya njini nka kinka. Flow and my pomba munga tovo parika kinga. Nafikata wapusu kange nkoko ya vula mapepe. Ndisha revo papete ya kwea lula keke. Kukufunyo mtimano kosele mwashaka. Na answer I'm savage that's why ya ndita waikana. Skewit and avoid and as twin salami otana. Pizza mirroring with Makavelin. Na Bob Mali, Tuluamu Tushin. F Makanga, Oko Kanin. Shupanga Patrin. Shingila Fepa Beat. Ndengila na Papit. Pomfunya Kalusanguka Kavunga na Kakiti. Nine product of Tawama. Toads na CNC. Like a good camera. Ah, no, ipari lensi. You can't understand me. Ngata ori munsha tepo. Ona tindave na kamwala South Mushwa lepo. Gakala ndanya mie to take over. Most of these MCs are faking a tap. Yo bomb, I'm the main man. I need the best talents I know in Ghani. Na di dollar diamond, jim santi. Na mafulu papani. Kema jiki ya kale iplani. Nde sombola femu fidi mwafianji. Ni mina success in gift to mkolo minopa mkoshi. Nde yungfanga samusa kuzini kwa tafis. Sociali kosele life ngolu sapatolo baba. Da ex umuwe mbaba kupapa isa. Bandange filo ndogu chushi vula kalipana. Limevela tinka beolo mwase mwale tia. Alika hapa ni manga kwa salate kuyenza. Tate munga bonanza sima shota makoi ni mudie. Kuna filo shani kuyu mfane wa kwa tama. Kinga shaka ame sant kila nalikuwa temi fui. I've been hearing ama rumors ati nalipuwa. That can't be true, the only truth is I'm a ghost. Nalifuwa new ghost. No improve NPL. Lipo Kelly Big. Lipo Lipo.
Exclusive.